sauti joto. Name in William Randy Mukaleno as a flap on the beat. La urie konyenga lo sole da love de kubinalio. Katino chica preteria and roboti inferior Mikalino. You do cause you wahara whenever you pass along ta hinza. Yeah, chica todo baby. El mundo admira a tu belleza. You the baddest in Africa, but I love and know I like you go kweba somela. Missy don't forget sabaiki on tade kuchati. Ay, kasenda bazana walai muchi ntu yegwe asinze. Ombuki zane tiketi, we go take a fire to UK. Main William, yeah boy boss. Like a boy boss. Asetu kute kwilo tandatu
tanta.
Kalino, yeah what they make my heart go tingalingali. Oh yeah sweeto. Asetu kute kwilo tandatu
tanta.
Kalino, yeah what they make my heart go looking for you. Oh yeah sweeto.
Maumivu sura yako unanitoa jasho. Maumivu mwendo wako kama farasi mama. Ulivyoumbika tena unavyochekea wewe, sitokuacha mimi. Yani nitavumilia, nitaishi nawe mama paka kiyama. Navyokupenda baby, sitokuacha. Unatisha wote wakufuata wewe, baby wewe mahare.
Asetu kute kwilo tandatu
tanta.
Kalino, yeah what they make my heart go tingalingali. Oh yeah sweeto. Asetu kute kwilo tandatu
tanta.
Kalino, yeah what they make my heart go looking for you. Oh yeah sweeto.
City banana ushani bana. Yeah, upa mwengine mimi sita kwenda. Samu tamu napoteza fahamu, wakati ngina poteza fahamu. Unanifanya niwe crazy, unanifanya niwe kama kicha. So vya karibu yangu kupepenzi tam. Zahidi na sale yetu mwapebe. Sogea mam, sogea sweets. Utani uwa
Nobu mwavusige. Laka bede bata baby ngenda nawe. Olichisige wankuwa kwe.
Asetu kute kwilo tandatu
tanta.
Kalino, yeah what they make my heart go tingalingali. Oh yeah sweeto. Asetu kute kwilo tandatu.